come in for silly funny.
I'm
not perfect. I'm just a human being. I don't make mistakes. God forgive my sins.
Who's life for Angu? Who's life for Angu? Who's life for Angu? Who's life for Angu? Ra! Chunky supplier! Supplier, eh! Scary!
Mimi say I'm Gumby. Mimi say I'm Levy. Then I wanna miss you, Vooty. Mimi say I'm Zinzi. Niki say man atya.
Nagi kuta kwenye ba,
nikisema sirudi.
Mina fanya tena,
nikisema leo mwisho.
Kesho nayo siku,
nikisema nimekoma.
Narudia tena, udhaifu wangu. Udhaifu wangu. Udhaifu wangu. Udhaifu wangu.
Mdhaifu nikiona bebe, kabebe lazima kanibebe. Na koneza moto nikipeleke.
Mambo baby baby, ah, usinilete.
Vunja mifupa meno iko na kula ujana. Niache moshi mitungi, niache visichana. Wakuwacha pombe siyo mimi bwana. Mitungi na shisha iko mingi sana. Warembo wote wametoka kwa rabana. Nitaacha ila bado na pabana.
Udhaifu wangu. Udhaifu wangu.
I want to see everybody on the dance floor right now. I want to see everybody dancing to get the music. Yes, yes. Do your step, do your step, do your step, do your step, do your step. Ruka yo, ruka yo, ruka yo, ruka yo, ruka yo.
Woman in
force. You're hating
it. Woman in force to define. Yo, Mose. We take Sigilly to the international. International. Bad man. International.
A chunky supplier. A supplier.
From Mosey.